shout out on the beach. Shout out on the beach.
Special.
Bring me maswali mina jiuliza. Una nguvu special inaniongoza. Peke yangu nikikuwaza. Fahamu zinashindwa kutafsiri. Una nguvu iko special, iko special. Una nguvu iko special, iko special. Imefanya niwe special leo. Ikanifanya somebody. Najivunia kuwa somebody, yeah. Imenifanya niwe special leo. Special, niwe special. Imenifanya niwe special leo. Special, niwe special. Imenifanya niwe special. Special. Imenifanya niwe special. Leo special. Wanamuita ja, wanamuita la, amefanya niwe special thamani. Ninajidai, ninafura,
nani ya moyo amenipa amani.
Wanamuita God, the most high, upendo wake ni amani duniani. Amefanya niwe special leo, oh, 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 oh. Amefanya niwe special leo. Akanifanya somebody. Najivunia kuwa somebody, yeah. Amenifanya niwe special leo. Kesho niwe special. Amenifanya niwe special leo. Kesho niwe special. Amenifanya niwe special. Kesho. Amenifanya niwe special. I'm any fun and you were special, little kid. Sure, you were special. I'm any fun and you were special, little kid. Sure, you were special. I'm any fun and you were special. How many find that he was special? Special, yeah. How
many find that he was special? How can he find somebody that he put in?